Mungu Music.
Oh ah, oh ah, ah.
Guys are the finest.
Never ever seen the beauty before. First pan me life, face pan me face. My baby wise, my baby kind, one up alive. I won't deny, everybody learns, you go decide. Now my pretty set them where you wanna push it. And I call and wanna see cool illusion. And your body soft like a lotion. Ah, I'm a pima margina zama. Wapenzi lako Suzana. Nikiibuka na zama. Kupenzi lako Suzana. Sina hela kama yumbe na chechemea. Sina hela ah.
Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa.
Baby
pu 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 pu.
Wanangu wakawe uko amani. Kebes mandondo ahuda. Say huye.
Kikosanya magali matembele. Tunavuta shuka mama tunalala. Welcome to the kingdom. Son mama son of wisdom. Me got it by reason. One more time I feel reason.
Nimepima maji na zama. Kwa penzi lako Suzana. Nikiibuka na zama. Kwa penzi lako Suzana. Sina hela kama nyumbe na chechemea. Sina hela ah.
Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa. Penda pale unapothaminiwa. Shika pale unaposhikiliwa.
Baby.